EShoprite sehlise amaxabiso ethu kwezi zinto enizithanda kakhulu. Njengobisi leDairy Bell liyi-9.99 iliter. I-2kg yenyala maize meal iyi-14.99.
Mama, ikhona into endifuna ukubuza yona.
Yintoni mntanam?
Umna nobhuti wam uAyanda safika njani apha emhlabeni?
Yhu mntanam, umbuzo ngaka? Utata akekho tani?
Hayi, akakabuyi mama.
Uzumbuze xa efikile ke mntanam.
Ewe mama.
Uchannel 319, iMindset Learn Channel, inazo zonke impendulo zemibuzo zabantwana bethu. iDSTV, kumnande ekhaya.